Unit 8.
Kutembelea.
Visiting. Dialogue 1, Unit 8. Sandra is telling her roommate, Layla, about her parents' forthcoming visit to Tanzania.
Wazazi wangu wanakuja kunitembelea.
Lini watafika hapa?
Watafika mwishoni mwa mwezi huu.
Safi sana. Watakaribishwa vizuri. Je, wameshawahi kufika Tanzania?
Hapana, itakuwa mara yao ya kwanza kufika Tanzania. Kwa kweli, itakuwa mara yao ya kwanza kufika bara la Afrika.
Wanategemea kukaa Tanzania kwa muda gani?
Watakaa hapa kwa muda wa wiki tatu tu.
Hata mimi, nitatembelewa na mama na baba yangu. Watafika mwanzoni mwa mwezi ujao.
It is now the end of the month and Sandra's parents have arrived. Sandra tells Layla about her parents' arrival.
Wazazi wako wamefika salama?
Ndiyo, namshukuru Mungu.
Wako wapi sasa?
Wako mjini, wanakaa Palm Beach Hotel. Nitarudi pale baadaye.
Je, watatembelea sehemu nyingine za Tanzania?
Ndiyo. Baba yangu alisema kwamba anataka kufika Arusha apande mlima Kilimanjaro. Lakini mama yangu alisema kwamba baba atapanda mlima huo peke yake kwa sababu kwa upande wake bila shaka mama atashindwa.